N'wana mane ni rifle question yi ta humelela. Va mavondzo u ta vona va tshamela ro hi chelasela. Na tifeni n'wana mane u ta vona tiseketela. Ku ri xikwembu n'wana mane ku ri xona xi nga pfula ndlela.
We gonna make it, yi ta humelela 110 ta va rumo trolltani na vela wa chelasa wa chelasa xikwembu hi kokwani wa wena ta swi afoda swo dura ta hi afoda kavela. Yi ta humelela 110 yi ta fikelela xikwembu na huwelela wena mpfuli yi pfula ndlela. We gonna make it, yi ta humelela 110 ta va rumo trolltani na vela wa chelasa wa chelasa xikwembu hi kokwani wa wena ta swi afoda swo dura ta hi afoda kavela. I feel the vibe, left the van a single who fake who spice. Combo I wanna die, I fought a massage. Taba was un gola to go look some affair.
Wanna man in the reflect, wash any domela. Mama wants a one of money, other one of my chelazela. Not defending one of money, other one of this again. Kurish combo one of money, Korean, I sing a full on jela.
Purchase your tracks today.